Yeah.
Ooh. Practice music.
Kandari ndi mapita chopere kandari ndi mapere kanye koma mbuye sindi kuziwa ndi kusalira pati ine koma mbuye sindi kuziwa ndi kusowekera pati ine ondigamba kundigamba ine ondiloza kundiloza
Mambuye, yenderani nyengo zanga.